Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah.
Getting you crazy for this one.
Gotcha fire.
Zed Louder.
Economia puta doze. Saputa na lama. Uka una. Sini kuyaka. Sini chitira dara. Pamisi tiko tiko paka. Unitumila moga na kupela. I know I promised you something.
But you are upon my case like I never did you want them.
Who's a better bunchy? Uka una bani manga. Pressure unipasa ya paka. Uluka pena na manina. Bibi unipasa ya paka.
Hante bime.
Nakano ni sebeze sa paka. Siki sikiti nagona. Simu za rekodi sebeze sa paka. Jape nagona. La lama sinika la naso yo seine. La lama sinika la naso yo seine. Nikaguza tiniribe. Kukasini pele lako. Nikaguza tisafuta.
Tingana kweba nshikweke. Iwe kumona kwa tini nkutana. Sindine nina lenge sati. Ekonomi ivute. Vintu fakosa chape konze mwana. Songa shikwa swike pangala. Tekweba tikwangala mabize. Nishita umona shitandala. Chesho kupaza makulwisho kupaka. Mapaka manakandala mano kupaka. Matentu kosefe mukufwaya. Notinga wakutana tiba oyaba. It is what it is for yaba. Bachalo takwabe vya mahala. No.
Muri nazo ndalama sizi mabisika. Wale fuwa afati toka nefene mbuto. After my hands I've been dead in enge mfuko.
Ndalama sinika la naso yo seine. Ndalama sinika la naso yo seine. Nikaguza tiniribe. Ukasini pele lako. Nikaguza tisafuta. Ukasini pele lako.
ZLouder.com.